Dum 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 do dum do be do 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 dum softly dum 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 do be do dum softly dum 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 do be do dum softly dum 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 do be do dum softly so tight all through the night.
Speak softly, darling. Hear what I say. I love you always, always, always.
I've waited, waited so long for your kisses and your love. Please come, come to me. Please come softly. I want you to know I love you so. I need you so much. I want to feel your touch. Dum dum, dum do dum do be do dum dum. Dum do dum do be do dum dum.